Yeah. Morning, kuluskates nione the other side ngori. Shania sandre zili nicho my eyes boring. Body, na feel like I'm paralyzed. Like nirudi doji, same place nilikuwa na lie. But I'm sorry, if you thought na tell a lie. The only thing na history, niatisia babu wanai. Juniki rise, straight away naenda kulight. Another food your mind, and right there you're gangsta na feel much alive. Yesterday's pictures, collides in a come in a line. Better days in Aisha, the mona get old for life. Nilocheza no more tukiwa wadogo. Kalongo na bikes, katolo na bone. Ndia wana ningoja na mandae. Wanigonge kaji biji, Bobby Slick, why lie? But God akona mimi, praying and keep alive. Niendele na hawa wili, na maninja wali die. In their line of duty, rest in peace kwa kuhildani lives.
Nakwambia maisha na yopitia, mambo ya dunia na vyo ya simulia. Hii music na do na vyo prove it kwa book. Ni movies na do pictures na vyo come through. Kama movies full of drama, imaka muzisi si kama jana. Ni kama movies full of drama, imaka muzisi si kama jana.
Ni after time yangu base jaba kushika. But cafe kwanza babu base ya mama Tiffany. Chapati ndondo, supi ya nyama na kadhalika. After ni majimoto, juni korada na maamiba. Straight to base, kubile Sam na maninja. Mairungi fresh, kukwenchi dhasi na malika. I'm killing me, doni kugetia the right picture. Kwa easy beat, kiskafes kukuhil joe kabisa. Wefan utanisikiza, the moment utanisikiza. Kwa kanga full blast speaker, yo moment unanisikiza. Words kwa beat sweet, ya kick snares, joe na guitars. Producer kongeza keys, kukala mode the picture. The best rapper, the next Hannah. Chance kama ya kuroga ya kugrace Mike labda. Wajielewe kwanza, before kuelewa others. Flaka ni kuvuka border, niliwaelewa mpaka.
Nakwambia maisha na yopitia, mambo ya dunia na vyo ya simulia. Hii music na do na vyo prove it kwa book. Ni movies na do pictures na vyo come through. Kama movies full of drama, imaka muzisi kama jana. Ni kama movies full of drama, imaka muzisi kama jana. Nakwambia maisha na yopitia, mambo ya dunia na vyo ya simulia. Hii music na do na vyo prove it kwa book. Ni movies na do pictures na vyo come through. Kama movies full of drama, imaka muzisi kama jana. Ni kama movies full of drama, imaka muzisi kama jana.